Ubuza noma cala uzotshela senti Jaga la chai a ringing
Thank you.